hakunene vutomi nguva n'wana mhani tolweni a ku hisa a hi twa ngopfu ngo ba moya namuntlha ka titimela hi twa ngopfu ngo vana mpfula so na wena G Prime a hi bula hi tlhe hi kungata swa mundzuku kambe hi ku rifu a valeli a wu zangi u vona future ya wena loko i kuma hi joko a wu hetile hayi swa vujeki baloni etlela hi ku rhula munghana wa mina hi ta hlangana kambe ematilweni ha ku rhandza Prime.
RIP. Last time I saw you, and I never had a chance to get close to you. But Anzar na tsemba sukru nwani ta hlangani endla ngoma e phamela ba matiko unanga le Jonaska kambe rangi ndlela na hina ta landzela we mlambya u dyondzise swo tala u kombise swo tala namuntlha hlanganini hikwalaho ka wena namuntlha ha tiveka hikwalaho ka wena you are the hero of the nation so let's be in the next life G-Prime best
anikutavuya kasi wena u tshame na tintsumi tilweni ani ku ta vuya kasi wena u cinisa tintsumi tilweni ani ku ta vuya kasi wena u tshumbe na tintsumi tilweni ani ku ta vuya kasi wena u cinisa tintsumi tilweni ani ku ta vuya kasi wena u tshame na tintsumi tilweni ane kutabuya kasi to me.